yande joyino tati minta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori janyalle moɗon habaruji me hande no dara jeetati lewru me ñalande duniyardu filla ko darto gurdar rewɓe nonni feddeten CNDP nokku to himɓe politique jotto kalda ka endu konna waɗi hawrinde keñan ka noon partiji goɗɗi jahay potto e hawrinde en yewtere men pinna hande studio kalangu en gartando filla ko darto ñalande ittanande rewɓe e golleji muɗum min sumana amadou jangan taw habaruji ɗi e fulfulde yeru no mbirunomi on ni no tawa hono fa hande ñalande ittande ele kerole duniyaru fof ko ƴewta rewɓe kañum e golleji muɗum e yaadu yesso ɗum waddi ko bandimi adama dawaci waɗino jahangal to enɗa ayeru gam batte yaade yewdede e rewɓe taɓe to enɗa région mo tilabeeri noon enɗa hakkunde ayeru nden ene ka e wuro tilabeeri ngo ɗona kilométre ji keme ɗiɗi nonnoon wonno ɗo fande rewɓe dawta subaka allah fo yaade lonnoyde e layɓoyde e dow maayo ngo enɗa sekep nenana yewtere makko
ayeru dane mayo tawaɗen nder bangere kadi yande jeegom subaka tawi Zainabu Musi duuɓi lasoy ɗiɗi sukaɓe mum nayo e baɗum gom biyeteɗo Ubaida dane mayo go ɓe gari ɓosude kolte ɓosol kolte gol no gollal makko amma no wawi wi e du gol boka makko
endu min julno subaka min jurata mayo gam go woɗɗa lumo ngo fadde jama are no ɗuɗa fuu tawa min lonni min loti jineji amin min ƴeñim lotaki wuro kin no faddoto neɗɗo no kadi min botiɗin ɓen lekkol ɓe jaata min koddotoɗo wuro on do mi wuuwa suudu am mi yaha mi sooda gineji li'o mi deka pummaari fadde lasara komum du warde
Ubeyda baaɗi ko o no janngowo kalasuuji mum joyi amma ko o yaha o janngowa to sey to o yaali ɗo dow maayo ngam wallude mum
subaka fuu minɗe goggo am min njaha maayo min loota gineji amin ndeni mi hooti nden ciryotomi yahde lekkol ngam lekkol on waɗɗaka nde gooji gon kay mi yaha lawka nde kooji gonjo mi neɓa fande an yahde
nder wakkati mo rewɓe galluje gonni no gaɗa nder weltare julɗe ñalande ittane nder duniyaru gam jinganade hakke rewɓe Zainabu e rewɓe tawaɓe nder ci'e leydi meɗen no tawa caka golle ɓaade bani ko ɗum hana ñuma ko e maɓɓe
nowontiri fara majjum waddi ko to enɗan ley département mo belle yara kandu konɗan rewɓe muɗum en no gonna gaɗa golleji ko waɗanto ɗum e nafakkaji heɓa no moƴƴinir gurna mu'en golleji ɗiɗi konnan ko heewi e majji far filla demal kañum e durgol won koɓe goni eɓe nayori ɗum ɗum waddini ko faarjo mbiyeteɗo Mariama Isiaka goto e wonɓe hawrtere rewɓe wiyetede Laabu Sittari kañum non wonno ko yewtidi e bandi mbiyeteɗo Seydi Abdou
notre groupement Laabu Sittari
fedde amin indirade Laabu Sittari leydi Fenata rewɓe lasoy tato e sappo ɗiɗo tawa nder mayre miɗen ndema kaliji miɗen gatta windi bundu hectare goto min godi tomin ndemata komin ndemata fo arande ni jeɗɗire warde jeɗɗire miɗen kawra sappo sappo gam wattude nder kesuwal amin kanƴe du min gollirta min cooda komin codata fo gaɗa mum min keeɓi balliroɓe gon gaɗani min ɓulli ɗiɗi forage uji nayyi desirɗe ndiyam jeenayi moto pompe ko foɗata ndiyam yarna tati hitani fuu miɗen ndesa awdiri amin miɗen cooda du min ɓeyda dane de gattanmi e rewɓe ni woni ɓe ummoɓe daro ɓe ñemmina komin gatta gam ɓe keɓa ko humtirta haaju gam hannden debbo hana wi'a hunde fuu sey gorko waɗani ɗum misali iɓe mbawi demi iɓe mbawi kawri ceede ɓe ñalmodira iɓe mbawi duri gam heɓude ko wallirta guriraɓe maɓɓe
pour aider leur mari
non noon parti ɗi ngala e laamu nder leydi men Niger hawtade e parti ɗi ngalana nokku fe goto keña nde enɗa ɓe jaha ɓe notowi no dagal ngal ɓe ganduna dow filla ko darto sawara mawɗo mo politique leydi men Niger jotto waɗa ko wiyete CNDP no dagal ngal waɗama keña alarbare jeɗɗi lewru mars ɗum du konɗan ni hono fa waɗa jon ko waɗi ko ɗum waɗni enɗa ɗum waddi ko fande min muyi fa min paama noe waɗi ko ɓe notaki no dagal ngal Garba Yahya neɗɗo secrétaire non enɗan kaw jiɗo filla ko darto golleji CNDP o enɗa nani ko haalniru keyatu Abdourahmane Bandimi
groupe l'opposition
pelle parti ji ɓe ngala e laamu ɓe hona kan en fuu potti e hawrinde parti ji ɓe tokkay e laamu eɓe ngala e laamu ɓen do neldi nimɓe mum ɓe mbi'i ɓe tabintina laabi kiite ɗin moƴƴintinol ɗereji kawjiɗi cuɓaaki ɗin nden hawrinde en duwi kan en mbawta e gini ñalande nden fa parti ji ɓe ngala e laamu eɓe tokkay wonɓe e laamu ɓen ko ƴami ɗum watte kunta nden hawrinde nde ƴami jonkay fa ñalande gon ni parti ji ɗin mbi kamɓe ɗum ƴewta poti hawrinde nde ɓe accata ɗum en hakke dilli gigam hoore haala hawrinde nde ɗum ƴewta ɗum en ni. Hawrinde nde tini wadde hawtade e nimɓe suudu hawjindu cuɓaki kin e halde no sigilaji cuɓaki kin waɗirte nder mum ne hoorejo kawjiɗo suudu cuɓaki e bandiraɓe mum kolli fuu ko kae gadi illu fuɗɗode fa yetti hande. Woodi ko ɓe aadi wadde yeeso iɓe gatti gikke maɓɓe du nder yaadu gollal ngal yeeso.
Noon ni wontiral fila ko darto murtere nde wala kaddi nde fawarjon janguino mawɓe université ɗen gallu ñemey naati e muɗum ilusnoga e jeɗɗi lewru février ko ƴaɓɓi ɗum enda e nde woni e hoore muɗum wakkati mo kalten o. Ɗum waddi ko fande ni hono fedde saroɓe sukaɓe jangoɓe l'école mo leydi Niger kayen dukonna mbi gadda ndenne ne kayni hono ballaga mum gam batte potal e pamaral warta hakkunde jangoɓe e janguinoɓe he murtere nde acce. Abdoulaye Adamou kañum woni hoorejo nde ɗo fedde nani ko o haalani Habibou Garba.
Nous avons entrepris déjà une démarche.
Dou lawol heɓude mosola min tefi hidude e ardiɗo université mo ñamey o, min tefi hidude du e janguinoɓe ɓen. Alal bittiɗo o har yamde nayi lasara min jiidi he jangoɓe ɓen, min kaɗata ɗo du ngam nder ardiɓe leydi meɗen handen ɓe no saɗimo jangay nder université mo ñamey o. Wala du mo andana fedde kasude, amma gam heɓude mosola miɗen miila ko kaso o no wawi ƴewtine moƴƴini. Miɗen eela du neɗɗo maɓɓe fuu fewna ɓerne mum ko watta mosola heɓu jande leydi meɗen du dartu. Janguinoɓe ɓen dimi ɗuɗal nder sukaɓe jangoɓe ɓe, ndenne no hani ɓe kawjo filla jande maɓɓe. De gonga miɗen giɗi neɗɗo maɓɓe fuu waɗa muñal potal heɓu.
Fedde lekkoliɓe e jangoɓe e ley lekkoliji kañum e nokkuje to nimɓe jangoto ekkito golle nde leydi Zender kandu konna ni waɗi andinore muɗum e filla ko darto hawrinde kay ginnan hawrinde koɓe gandude keñon koɓe gandude ko yawi yawi lekki kiɗe nder muɗum ɓe keɓi koɓe kaali nder muɗum gam batte Allah eɓe ƴeewa golleji maɓɓe noon no yaara. Sembe kettina en nane hono fawarjo mbiyeteɗo Aboubacar Surumbayi kan woni hono secrétaire général fedde maɓɓe nde enna to enna Zender ko haalni bandi Moustapha Mamman Sani illu Zender.
Fedde jinganore jangoɓe ekkito golle ɗo Zender no tawda saɓɓoro maji ɗi nder mum no limte rafi yoɓude jangoɓe ceede mumɗen. Misali nder jangirde CET CFM hannden lebbi sappo e nayi ni koɓe joɓaka. Jangoɓe ɓurto loktoroɓe ɓendu nder mumɗen no woodi waɗuɓe lebbi sappo e tati joɓaka. Ɓawo majjum miɗen tawda rafi keƴƴoram to jooɗi e janga. Janguinoɓe amin e are ɗe min jangirta min ekkito gomdu keƴƴoram to saɗɗoro maji ɗi fuu wala ko bureau fedde amin mawne dewiɗi. Ɗum du waɗi miɗen gatta daani e fedde mawni jinganore jangoɓe ummo daru ƴeewa no waɗi ko mosola amin heɓi.
No wontiri fawaade jondu konɗo oɗo kabaru ko joni en to enen sayile région mo Tillabéri ɗon wonno to radio mbiyete Tapoi ɗon tawa radio on enna ni keña nde ngulgon waɗi ɗon e ngulngudu ɗana har yande tati ñalowma laatindu konno wiya kana nokku to huɗo yorko wonno resi kañum woni ko yiitinge ummowi ɗon enna du tawama hono kaɓɓe ƴembe gawri ko watto keme joyi e capanɗe jeetati e fa hande ndu konnan ni kaɓɓe ena mbiya ndu konnan ni hono tagge hono haa ko ñebbe kandu kemɗiɗe noga e nayi hawtade e fawaade jondu konnan hono kaɓɓe huɗo kodu konna huɗo maaro keme ɗiɗi ka woni ko yee wuloy kasennan du kaɓɓe gawri gongo ngayi kandu konna sappo e joyi mbuli. Noon ni fawaade jondu konnan hono ko watto fawaade joni so hisama huɗo kodu kaɓɓe ujune e nayi woni ko mbuli e fawaade jondu gollitirɗe ɗe radio on endan mbiyeteɗo la voix de la Tapoi kewɗe mbuli nder mum no jeeya e gollitirɗe latino hokkaɓe lawol ɓe keɓɓe e gatta radio kala ngu ndenene kay to konnan ni balɗe ɗe fuu ɓe gala ɓe keɓe ndenene kay ɓe gatta kabaruji ɗi radio kala ngu keñan warde joni ele kerol département on fuu. Noon ni fawaade joni du aɗo filla ko darto hono ñalaɗe ni endan ko himɓe no jaaha to eɗa Nigelec wakkati ɓe joɓoto ceede yiite courant o enna eɗum laati saɗɗorma sanne saabu wonko ɓe gonɗi ɓe jiya koɓe gala e paami nder muɗum wiya amadou ko wonko ɓeyda subaka o endan bandimin goto yeeyi to ena Nigelec ɗo ena gallude ñamey nokku to himɓe gonno joɓa ceede courant ɗe enna heɓo faama o wino himɓeɓen kay gala no paami ɓe mbi fei hunde e majjum nandi koɓe kalnimo.
Warana yoɓude ceede facture koɓe gatti ɗum ujunaji ɗiɗi e keme tati e ɓuuɗi jeetati ɗum ummi min ɗo kokkumi ujunaji ɗiɗi e keme nayyi mbiɗo dow mi fa becca an wara. Ɓe mbi kan kasi mi wadda ɓuuɗi capanɗe tati go nden e keme tati ɓe ittani kam woɗi ɓe kalnayi kam ko waɗi ɓe ittiɗe ɗum welayi kam ba seeɗa jonda joɓumi ceede facture am de min kay mi famayi fuu no ɗum wontiri gam ceede ko joɓumi ɗum wona kanƴum tawa dow ɗerol facture buɗi kame nayi ɓeyde nami hunde fuu woni ɓe mbiyay kan dow majji ɗum woɗay ba seeɗa gam ni kay guyka ni ɓe goni ɓe gaɗa
e dow lawol gotol ngol waddi ko bandimi on endan o filaki fa o fama noyi waɗi ko joɓol ngol e ceede ɓeydaɓeydaɗe endan to enan himɓe nigélec ɓe o yi subako enɗan o landi ɗum en fuu muuyay haalde hunde fuu dow fillaka enɗam noon ni faaru joni ele habaruji no tawade konda si en ƴeewi hono jamma hecci hanke kam wonno jamma talata wata alarba o enɗa himɓe kiiri na mbiyen ndu mbaali jaati hono goldoɓe e téléphone mbiyete airtel Niger ngala no keɓa noddude goɗɗo o seni goɗɗo noddi ndu kono ngala notoɗo enen ñeme kañum e guure goɗɗo jaaɗi nder leydi Niger ɗum waɗi ko subako enɗan ni bandi min yeeyi to enɗa airtel Niger on gam batte faama Abdoul Kader Abdoulaye kañum on hawji filla ko darto luumagol hono airtel Niger o holli wiide ke hono kulle no laatiɗe ɗe gongaji noon ɗum waɗiri o filla ke du fa laaɓi no ɗum warde jallo marema kenda landimo
ce processus nous amène à intégrer
sigila o no wadda min beyda nokkuje gom du to wala no sembe mum beyde denne idum wadda namin sador maji gom misali irdam min kebuno jegon lewrudu sador nam gaddan nokkuje gom do der nyame e der redu leydi are amin gollay no hidorano e telefon ngaji mum en gala sembe ke bay nawtori are amin de amma sador maji di dudal en fu wutiram balde de nokkuje gom du illa denno no tawda sador maji
fonction évidemment des problèmes
farlatol baldu kenya pottan didi waddo en gallude nyeme dun dartina hono latol bal cakitingol e der nebinangol gam batta alle e pelle latoje bal didde leydi men niger jiaade nyeme do en nato wino e fahande latol bal ko leydi afrique dun endan dum waddini ko fawade jondi kono salis sporting club kanyum won ko ye hawoyi hono fahande as police do en gallu nyeme gotel e bolum non ni fahande do as fan kandu kono ko fotti e racing be bawdira e bolum won ko be ngattondiri
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
allah waɗi e jottike yewtere men penno yerno mbirnomi on du hannde e gartana do filla ñalade ittanade rewɓe ley duniyaaru gam filla golleji muɗum en hannde nde enna yewtere nde nanto nde wonnana e dow filla ko darto nigériel kañum du konna hono gollal na mbiyen du fedde gonno latinde rewɓe ka en hawri waɗi ɗum ko rewɓe hawri waɗinde du konnan ni en paman ɗum woni mafari mayre ɗumaɗa koɓe gatti inde nden madame zengina samira ni kam wonno hono hoorejo fawara jon du konna fedde nde nani ko a haalani bandimin rokke yatu Abdourahmane.
C'est le mot Niger qui est le nom de notre patrie bien-aimée.
Nigériel. Gokai, une des lady Niger de Gitem Mengati. Elle au dou debbo wi'a. Rewbe hewbe wodube golleji ko e mu'e. Kanyum en sukabe rewbe, horebe, kan en kawri ko wadi dum. Undu gam wallutugol rewbe no. Kanu hawrinde amen de wala tewtere cede. Demi don godi labi dimen kebirto cede. Wono joni magazine amen, miden kebe hen cede, miden kebe du cede ko janginta rewbe be. Fedde amen de no omtoni neddo fu giddo wara nata. Seni yardike do talke amen min bindi. Taway no forra himbe amen darja e mbadi. Do filla golleji ko Nigériel no woni no wada. Labi joyno. Gokay magazine amen. Min kolla golleji rewbe do. No wodi lawol beydande rewbe andal. No wodi ko min gattoto gam wallude do moddingol. No wodi wallugol rewbe ben e ko e mu'en. No wodi settingol rewbe sonnyimbe e duubi cakitiddi da leydi Niger. Sabu kambe e ko e mabbe gadino luumo kollol mangol nyame. Ko watta himbe ujunaje dido. Du wobe der redu leydi fu kan en gadi joode kale do fille gollel entreprise. Der mundu pelle kewde gari potti. Dum latike du hunde lobbere. Jon okay. Mido barkito rewbe fu e de nyalani duniya mido halana rewbe Niger e eyde natude e tewtude gam be kebena ko e mabbe e keba ko be gadi e durwa ko wodi sabbe
oser innover oser entreprendre mais surtout oser être une femme qui réussit
e do don ko habaru ñu e fulfultili hande assalamu alaykum balent jamwali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol balli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuti altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger